Dachimsafi.com.
Wauni baa, wauni jemeje.
Pacheco Mirundo.
Mama minaba.
Oya, wauna na uka nije Gazman City. Mama mina na iba nije Itakula
Maiki. Mama
kesho tukakeshe tena nimelipenda vibe. Mukilewa munacheza mziki nyewa nangu, mukivesha munanuka mziki machisi boti. Mukilewa munaruka mziki. Aya sasa tafute DJ mshamba, DJ tafute DJ mshamba, DJ aya tafute DJ mshamba, DJ mama ayo.
Meneja Eli Furniture baba, tajiri mtoto na ili goma goma.
Dachimsafi.
Nikiwa na mama mina bwana
uu jije.